Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 116. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Chukua kofia yako tung'oke bwana. Ngoja kidogo niende uani. Nimesahau kupiga viatu rangi. Viache, vyenyewe vya ng'aa. Kiko changu kiko wapi tena? Waniuliza, hata sikipendi, chanuka. Hakinuki, kinanukia, wafahamu? Mimi nakwenda kazini, kwa heri. Usiniache, nakuja.
End of Unit 116.